Odon kettini sigilaji studio kalangu yamde joimin taji sapo e jowen ko vittori kibaru jumane fulfilde komin Omar Hama Jangato. Ande kibaruji mede haltana ni duenda bien tonuji didi erabi kanju mwani kombiten tabambonka e drogo kampe nimpe ujunere chapante nayo e tato wani ko nanga nder nyamele dubu jinaji didi e sapo e jetati. Nder kibaruji mede onana horeje sarusi kawjido durvidol bitinot gineji bondi kowi. Ngarteni do fila lekoloji gondi e hore mu mapano di koboya dunle nyame gangalda dereji mapitol do sapo e jenay din jetdi funo do mabbi fawari joni nder kibaruji modo on nana ko horeje sarus kawji do jandeji pamari halir nanne fila suka berobe umma tore kanjum woni gollintebe nder golleji goddi mane mbi nokkuje to nyaminirte restaurant e baruji e ko nandi e mu e golleji gom kanjum woni ko yotere meden pindidon hande halto Gore jamirtiamo ko watta tonuji didi e feccere taba bonka e gineji bondi e nimbe ujunere e chapande tatu e chapande nayo e tato kanbe woni ko nanga der dubu jinaji didi e sappo e jeetati le nyame yeru no horejo sarusi kawji do durwidol e bittinon jani rawiji bondi Jibril Haruna Sorkaweri wodi du o hali e wiide ko leedi meden Niger no kure non tokkinirde gineji bondi di na ko warti leedi burdi yarde dum hande subaka woni ko ternan Fudai Ahmed noddimo o wadani nimbe dima jaru jaruji e tabaji ko nanga le dubu jinaji didi e sappo e jeetati le nyame
la saisie de
2010 ele hitan 2010 sapo jeetati nangol drog do en nyemay se hisama ko ite cannabis dun endang min nangi hudo mudum gramuji ujunaji kem tati en nogay e chapande jeetati e jeenay min nangi tonuji didi e feccere choni dun endam ko watta bode tramol du kondan ujunaji kem ne chapande jeddi e chapande jo e tati kokain kandu kona kwato gramuji joyi e fecer kanyon ko min nangi krak gramuji hembre e sapo e jeddi e himbe du kona ko min nangi der majju ujune e himbe chapan na e tato den leydi Niger latno lawol to himbe tokkoto gam batte wittide drog mus de jom o wak Niger no wodi fudidi no lati lawol to himbe wittidoto drogo endang no lati du kon drogo no yare san ender leydi ndi sukabe umatore ka en kewi e yargol drogo o sanne hande de
la majorite des jeunes aujourd'hui consomment de la drogue
do lekoloji sapo e jenay gondi jondi e hore mun jangi tewje nimbe jangite mbien sapo e didi mabbanodi din sapo e didi kambe godi dereji e ko firtol mbien fawari joni jetati di funo mabbiti no mabbi hande yeru no Burayma Haruna horejo sarusi kawji do jandeji pamare famminere Rukayatu Abdurrahman hande subana ko yewtidi e makko
chile 19 ecole fermée
12 der lokoliji sapo e jenay mabbaadi din sapo e didi kebi dereji firtude der keburi dereji firtude dindu jetati ka en bi'a pirta fa lewru juin hitane dubu junaadi de sappo e jenay fa daare gina lokoliji jeddigon ka en kayno mabbano fufu CSP le pédagogue la cité du soleil le déclic madrasa nourun zamani rahama centre tabia jarden dam fan la peliche tawado der bobiel e lokol indirado tawonya cukabe tawabe der jangirde mabbaade de fum sarobe en don no gattira dum en der lokoliji gomnati dundu woni ko wodi gamido miccintina himbe ko lokoliji gomnati handen di jande fondi take sanne misali do der nyamede en dari janginobe classe go o classe didi fa classe tati fu kullitama fa wodi no tokkira ko janginol en woda ardi be lokoliji keme nayo e woygu ikaka en ekkintina gam beedude ande mabbe
o ite formé
nanni fedde lohotobe der leydi meden Niger no don dukito sanne e wiide lo haaki kono don torra kujje der ladde de sanne don doni wadi ko secrétaire général fedde mabbe wi'i ko birdiji ladde mawdi e pamari ngoni no lohe Mokhtar Taya Abdurrahmani nani ko wi Mokhtar Hamadou do majjun ko yewtidi e makko
le braconnage aujourd'hui vraiment
hande de ƴewama lo haaki der leydi meden no don no halka birdiji ladde kewdi dundu wadi ko min biino haani dun ada laabi ko watta lo haaki ki hadama ganno wodi hande to himbe natta ko denno ciusa natude dum min gii du ko ardibe mawbe leydi di kan en nati lo haaki ki kambe du jaata der nokkuje de misali parku wakkati fu ibe tawa der mum edi lelli mawdi e ko nande titta kan en be lo hoto
dorcas ainsi de suite
mbiyenni do bargol mayo mede Niger dum woni gollal kalijeji kan watte sanne der hitande fu gollal kaliji di e wattude awatirdi kanju woni ko watte dum du no lumobe ngarta e sodude di awatirdiji no Bilali Abdu gollo kaliol halirani mutari Hamadu wakati yewtidi no e makko.
On travaille ici
do wakati fu min gollata diyam ma dan duni min jarnirta min umina no kure de nino min awa de min awi salati sa himbe gar cioda amma awi tridiji ito fu hano goma en chapata e kakoli kakoli din fu kam en kay rewbe garta wara dum en su no ada wakati e bawde dum wadi min gida wattude mum der dabune dendu miden gatta persil e celery en fu miden keba du sanne gam ko min kebata dum no humta ha juji ami salati leydi Niger e dabune no wada sanne to cedu dungu nati do seni iri oto kankudu sai hilnare lobbe
il faut beaucoup d'entretien
fande ni do bargol mail mede Niger do no tawe awa tirdiji ledde ledde du godude pindiji ko bojinta baadeji kambe awa tede der kalijeje awdire ledde de du kewde mu ittata kena der leede yasi misali manguje yeruno Abdullahi Bonkano faminir mutari Muhammadu ko yewtidi makko fande
Pilaro iboba neno irga ka windera
ledde piniji di fu dudal en do der bale ni min gormi de itta dum min gadda licce majje min cinga godde gada godde gatta piniji gondu Nigeria min judata di ledde kwakwa de kuduwar bene e lume judete ko jari dum ko hori fu do ni mi itta dum gel citronel no welto du ko ri hon ki mangui pamarin ki to du mangui maukikin e krizat min chodota iri makki dubi an tati do yettore Allah de neddo golli fu dan no wodi hebobe nyaloma ujune sappu ujune nay wobbe du nyalla kebata ba kemi didi
mil faria san fo borsi du badela fallo
nani rafi tokirde no haniri awo ledde no don wadde sador maji sanne yeru no jon andal do awo ledde wiri misali ledde turareje mili kambe lekki biteki etager commandant bakoy suleiman mosarusi kawjido jaye lajjeji den nyame haliri no tokirte ko ledde dawide gungu mamman dantani yewtide makko.
C'est surtout le manque de respect.
Rafito kirde no hani ledde awire ka en buri waddude sador maji di fu misali milihi naturare de no awe metruji tati ana watte chaka majji e kogolgo gam dadi din ka en cerkata sudu na kogi din kaden to neddo awi ledde de no hani hakkilode on cede du no haniri ko watta de darto fawoda turare no nafa haja ka jarnol sanne yawa watude du mi hi ay himbe awade der bale mu amma de no awade yasin toti na de sedda hano metriji nay en denko awade himbe du deno awa yama andube ben denko awade
je vais pour éviter des problèmes
do hembre pecho tati kan woni itte patantiji ko yobale commune matamey modubi ko dubu junaji didi e sappo e jetati e yande commune mo kanche kando do feccere tata bernde kan woni ko hebande dubu junaji didi e sappo e jetati dum do no wakati no jilaki ko prefet mo departement o wanno dum do no yara ano golleji meruji din caggal wakati no prefet on yano yiloy ko waddi noni nani ko bi'etedo Musa Sayabu wi Abu Sarki.
L'étape particulièrement qui a attiré beaucoup mon attention.
Ko min mata mai dum kam buri nangude hakkilo an sanni. Dan don woni to wala no watte cede baset. Dan de qewam do himbe hemre himbe tato tangonno joba itte e patantiji mum. Dundu wadi ko min yewtini labi ko watta itte e patantiji di fu jobama. Minen halfinabe hawju leedi bendu min durwon ko watta cede den de nida jobama de deno de gollire dum no haniri. Mi wadi mer kandu wada kanudo yobude fu de reji jobdi mum yotto tum. Dan cede de kebaki golle leedi na bade wadake du sada
kan les taxes ne rentrent pas la commune ne peut pas tourner
Mbeni Acha Academy, Soko Academy, Saka Sport Ayir Academy, Agadez Arsenal Academy, Mozender, Iwoni Le College Joy Tawadi der Lady Made Niger, Tosukabe Umator Ekintite Latol Bal. Wodi Duno Wodi, Jangup and der Le College di Womp and Latan der Pelle Lady Made e Pelle Yasin. Abdullahi Jalo, Kaujido, Jangin on der Acha Academy, Monyame, Alamin Washario Tide Makonani Kohali.
2007 à nos jours là on a
Elondu binadi de jetti warde joni min gadi ko watto sukabe latobe balde min ekiti kemdi don fedde be yottaaki dubi sappo e jetti no wodi sukabe ami wom en latto enda ha kuna noga yar chapan tat go tawno mo min kebi jaal leede yasin no ye ado bayer dane odo do kono wala Denmark yettore Allah du sabu himbe fu paami fille latol balgo no wodi nafaka ko dubi binade sappo e jetti warde dubi binade sappo e jetti odo ni jande mun dum min puddirtana hara fille kolobuji e le classi madan garba to wona janginɗo en ɗan no woɗɗo sukaɓe janngoɓe ekkititoɓe ko watta 14 ɓe waɗa e duuɓi 15 minen godi ko watta 25 wonɓe no lastotan bal ɓe waɗa e duuɓi 17 kono 25 nani minen godi har rewɓe kondan 25
nder ñamey ni ɗum woni lettol bal ñalomare tataɓere ko pelle potorɗe no woni e hoore mum hande en alkamisare nde kanƴum waddi ko latanɗe tati sigila sahel sporting club mo ñamey no fidoan e espoir mo zender nonni asn nigelek mo ñamey kando kay no fidoan e akokana mo arlit ni ko rancing club mo ñamey ya fidoa e irana mo arlit
studio kalangu
nder gallu ñamey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay e jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay e jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay e jetati fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay e jenay fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere go tobere joy fm
studio kalangu yadu leydi niger
studio kalangu
e ngarta yewtere meɗen pinnin ɗo nder leydi meɗen niger fuudu nder gallure ñamey ɓuri ɗum waɗi duuɓi joni ko sukaɓe ummatore ɓe leyɗe janane no gatte nder gollienel ɗum woni ɓaadeji ko nandi e muma nokkuje toni ɓe ñamnintinite to wiite restaurant uji e faware joni e baruji ko nandi e mum ɗum du mbiyen hunde noon ko laati ɓe ngala ɓe kokke hakkeje maɓɓe to mariama goze gesibo ɗum woni hoorejo sarus kawjiɗo filla mbi'en durwidol e mardinin ɓe o wi hunde noon ko laati ɓe ngala ɓe kokkite hakkilloji hakkeji maɓɓe sanne nani ko o wi Diallo Mariama Kenda eɗum tawadu nder hirñere
rewɓe bene kan e togo kan en koɗɗoto sukaɓe rewɓe bene e togo ɓe gatta ɗum ley baruji eɗe galleji no golla kanjum e zina
oɗon andani campagne ji gaddoji sukaɓe rewɓe ɓe no gatta ɓe golle na
ko mbiɗa ɗum nangol maɓɓe no tiiɗi dow sanne ka noon no woodi lawol yaade suudu séri a gollal fami fammine domo ko yette vigile gollirde ɗen kan jangintamo fawoɗa ya filonomo to gollata ɗum seni beyya joni hooƴi dow mo o enɗan si ɓe joɓa fuu gollirde ɓen ɓe joɓato gollirde nde kan yoɓato vigile o rewɓe ɓe natoɓe golleji ɓe yegaliwal bonɗo ka noon woni ɓe gala hano mardi bondi kam joddiji koɓe joɓete ɗo heƴata iɓe godi lawol e kalmowo gollirde enɗan so yettinayi joddi maɓɓe to hani ɗo enɗan ñame iɓe mbawi ɓe kooƴa jomum golle dey joddi ɗin ni woni watta no wooɗi de seni leydi yaasi ɓe jaari ɗum to ɗon kay ɓe mbawi bonnude ko talki mum rewɓe woɓɓe kay koye mum jaɓata ceede maɓɓe nden ne ɓe mbawi haalude haala hano mardi bonɗi laabi kewɗi miɗen giya ley suudu séri a ñame rewɓe no sarɗine dow fi o fa nangue duuɓi joyi kaso caggal mum miɗen giya do inniraɓe torriɓe iwa faɓene warno filo ɓiyiɗo mo wayri duuɓi ɗiɗina tati wara ɗo enɗa to gollirdeji ɗini ɗe gala ɗi tokka laabi gongako nder fi golle ɗe wala hano neɗɗo ƴeewa yalla gollirde de joɗɗinirama no wooɗi ha nana ƴeewe noɗum goni ɓe gollira ɗon woodi saɗarma o ɗon neɗɗo ƴeewata yalla hoƴƴaɓe golle ɗe no golla fa witto wakkati yalla no yalni yalla no fiye yalla no tete hoore mum to ɗum woni
haalaka caga yimɓe campagnie ji ɗi e yimɓe waranoɓe ko en naata golle mo en ɓuuri hollede mardi bondi
rewɓe ƴuweɓe walam fuu dene golla wala dow lawol gongako kano woni ɗo niger ley talki abada mi yi'ay to debbo leydi niger waddana wullanu dow fi mardi
bondi
ɗowan to kibaruji meɗe fulfulde tili en jettan sumana amadou ali ñali firtanɓe ɗin ɓe ɗengal fulfulde joni jaɓɓoɗon gungumam ɓan dantani wadde ko ɗemgal hawsankore yamde jo e mintaji capanɗe tati kirten to janhirde
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum